Matias, a.k.a. Sherlifa.
Akuna, 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 Akuna kulala.
Hello.
Yeah.
Indukayo we. Akuna kulala unevuleti masochali ringe muna kuchivu. Tuingise mama vokwai. Alinambunda, boko, nalo muhane numawoko. Ikie kukina, natuchesa, kalawi nukwenyina kuhasa. Shigari beauty lichenge nene. Mbunda, ya inene, anakutonda, vamizimba, ngengwa wongomba, tala.
Hey.
Atala,
hey. Akuna kulala.
Pumbe.
Akuna kulala. Akuna kulala.
Yes, go, let's go, hey. Ha, ha. Hey, wakwenu chalili yowe mutulo. Awa mangana kana mufulo. Kuli kupenda, ha. Kanda. Hey, kuli vambwete ngobo ngomba sabala mikangute. Hey, mulito kina kwa sashikinya. Kuno mucha nonyi wala na unya. Kanda kulanda boto wechikulanda kire titu uchase ufuku. Kwa lili marila ngoma, chilimba chalilita kutokoma. Ya mibi nangu fulunganya nehe nuko vya wishingu nenga makanya. Brrrr, atala.
Akuna kulala. Akuna kulala.
Pungwe.
Akuna kulala. Akuna kulala.
Pungwe.
Akuna kulala.
Hey, yo Mlika, the bad man shata.
No mistaking identity. Hey, Mr. Blue Sparks, thank you for this one. Headman Kangashi, hey, management. Chibinda Massacre,
Obiso, I see ya.
Yeah man, wagwan, JM Blue Spark, stroke, me can't say much about this. Shut up, me say.